As echo in another one. Shot TV Molo Banto. Fake laser. Yaman. Mass echo music. Katonda ya kumpa na moyo mulala. Tenenda kutwale ewange tusole walala. Engeri jonenda nzinti tusobola. Osobola kuba mukazi wange. Osobola kuba mukagwa wange. Nenda kutwale yomubange. Obone kubantu bange. Nye banko bebinti zenkwenda. Zenkwenda. Niwe banku bemigo. Zenkwenda. Zenkwenda. Kabakole batya bon zenkwenda. Niwe bokele bigambo zenkwenda. Nye banko bebinti zenkwenda. Zenkwenda. Niwe banku bemigo. Zenkwenda. Zenkwenda. Kabakole batya bon zenkwenda. Niwe bokele bigambo zenkwenda. Zenkwenda. No mutima kukwenda, nenda mkutwale wa dada, ulie kukumangada, kubango ndi munda, ni woye ndo tunda, oli mwana na weidinda, zenenda tuje kumuchituda. You're the one in a million, like a baby and a baby wine, you have to take you to be my queen. Cause you're my girl, my sunshine. This a really love, we not eat and run. Babylon, them can't stop we. Niwe banko bebinti, zenkwenda. Zenkwenda. Niwe banko bemigo, zenkwenda. Zenkwenda. Kabakole batia bon, zenkwenda. Niwe bokele bigambo, zenkwenda. Niwe banko bebinti, zenkwenda. Zenkwenda. Niwe banko bemigo. Batia bonze nkwenda. Niwe bokele bigambo nze nkwenda. Katonda ya kumpa na moyo mulala. Zenenda kutwale ewange tusole walala. Engeri jonenda nzinti tusobola. Osobola kuba mukazi wange. Osobola kuba mukagwa wange. Nenda kutwale yomubange. Obone kubantu bange. Niwe banko bebinti zenkwenda. Zenkwenda. Niwe banko bemigo zenkwenda. Zenkwenda. Kabakole batya bon zenkwenda. Niwe bokele bigambo zenkwenda. Niwe banko bebinti zenkwenda. Zenkwenda. Niwe banko bemigo zenkwenda. Zenkwenda. Kabakole batya bon zenkwenda. Niwe bokele bigambo zenkwenda.